Izinyo yami, khuluma lengqondo yami, nenze imithi nginomlomo wami, nijayele iphimbo lami ukuthi lo mculo wami awona ukulwa izinto ezingathi shu shu wo shu.
Yile ngibonayo sengathi amakhombo, we makhombo namakhombo kazi.
Ubinophelela makukho labantelelayo ningabanaye shona phansi esenibalahlelizandla nithi
yile ngibonayo sengathi amakhombo, we makhombo namakhombo kazi.
Ubinophelela makukho labantelelayo ningabanaye shona phansi esenibalahlelizandla nithi.
Yile ngibonayo sengathi amakhombo, we makhombo namakhombo kazi.
Ubinophelela makukho labantelelayo ningabanaye shona phansi esenibalahlelizandla nithi.
Yile ngibonayo sengathi amakhombo, we makhombo namakhombo kazi.